Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou wartaro to bogi janiga fandu hala Mamadou Samassigu jam wali sakrabe hedibe. Alkugol alhali ndenagu hadi fabaaji le sahal e wuddu leddi alhali sambindo kuteji yimbe le tampube le dido nokuji di. Odo wattu vacances o mbien sukabe hobbe nakini jande dudal ka non dunga en jande goytike sifa landinal dido jandeji di. Rintinde rewbe be le jogola basiji woni bernde fanda kawtal mbenn fuddugal altinere mbennande bamako do be hawbe be paminte sifaji sakade fitnaaji dingon sembe kawarji amen hande bete alarbar mbenn de joy sab joy mbenn tan njafo don talatare joy septembre 2023 bismillah sakrabe alhali rafnde nagu o sambini halkugol ko warata ngay chapantato yimbe region ngaji tumbutu e tawdeni yaade le ledde kerondirde e meden humpito dun woni goldirde nations unies humuninde madraji nedda ku le mali kawar mudun latike dun sababu hadde golleji pelle nedda ku hewbe gonde le dido nokkuji di kabar nyamdu dun mbena hiddi na heddi latari chadele le wuddu ledindi mahamman baba kunta won ko hebane ke da fostango umar wagal
Fedde Nations Unies humine kabar himme e yurmende noddata o chande holliti wiide ko buri galleji uyna jeegom njoppi nokkule muudum en dum buri yimbeele uyna chapantato e taton les raisons tumbutu tawdeni be jehi leledele de kerndirde muudum de tiagal ko gube noddirto dinan koje de ngadi uddere muudum en dum latik sababu du so fabotobe hobbe gombe li lamu tumbutu njoppi nokkule de wobbe du darni golleji muudum en uddere ngalure tumbutunde dum latik sababu so cogo kudde de ngabbi ton kamiyoji uroji alanzeri kanyi murtani fu kebata nadde le nokko non dum wori le wudleedi le raison panyagara yimbe le wombe tombe an kolli nimse muuden sanne ciudi service ji kumini de kabaru demal le leedi meden di kollitiido ko jamarde wonde yoppude nokkule muuden en ana way wodde ti alaji mo le region o tagal muudum dubbe bi kammoji di tanne koyde beedo le wayde denaago koni e nokko o
to minaka tun no betti alaji nyamduji no wondi beedude mbirwi tan be fewde jamarande den no kanko horajo suste civil du en halnan en region o holtivide ngalure minaka kay yo honani mbien nyamdu nyaki sanne sanne buri fuf asindinede den no latike sa berade dum dun ben kewal déplacer en le region o sidi barka woni horajo suste civil minaka wonko hanni mamman baba kunta ked en festango sitasidibe
La situation sécuritaire déjà matade ne lamu minaka ledde balde sabil lawo hakune gawo e kidal ana yeho hannen me weri nande barego yimbe gafa hannen jamare ana suute ni lamu minaka med yetta Allah hannen ko nari bangal kabaru deejere gafa hannen med e suguli sabil lawo hakune ander bukanka en niger yoppita ka fawoji sabil ngol lawo hunku nyamir ame fu natirta dum sabi hannen ku nyamir ame fu cugum ngabbi aranno maroko me sotta bodi ujnya didi hannen no chakoru kiloji noga e juy ana sotta te fa ognaji tati e teme didi sabe ciotta ko heewi attiude Niger wara ander bukan do sabe handen nyamrige fona tidi to amen do handen
la situation alimentaire est criarde
sakra ba tuta klaj modu ko barum banga bem am Facebook e Twitter ben rintine rewbe le jogol basiji wonno susli mbien kawrutal ben fam be dagol famu ben le kabaru jogol jam e dewral den no le jante didi ko warta chapando yimbe le paminte kala ko bili e sakade ti alaji le jama den no itti jawdi mudum woni ambassade norvege dum fuddi kenyen to nokku lulodo ecole maintien la paix alum blondon b bamako do den juliot ko bali tamatu mum ko hebene kedo festango umar wegol e sita service
kanko colonel major ismaïl wagge ministre kumino kabaru dewrtal bibbe leydi malindi o yifa jam e deejere hotel nokko wajibi sina yimbelbe fu ngatta le hen koyde mudun en
ne wala natikin sabe waddi torraji kewde di sifaji mun andaga do sabe handen so men tewtra jamar fu tinno dokkundira juude yal ana hunca or torba homa fu ana ande handen wi leydi ni wawa hunchinde hora fe so wala de deejere hebe do sabe handen so homa fu ana tewtre dokkundira juude yalla ne wolle an heba tim hakkune jallindi
tawnobe le o do botu dum faabotu roobelbe fa totta haqqillaaji muuden faameedu ko gondi
le development hunjunu gol leedi yarre yeso heba taa laawol so wala ni deejer hebe men rewbe ben men haani dokkundere juude me fiat dabireji honande wolde ko wondo hoore men dubmuudi heewi an heba timma me warama fiat dabireji jantude jamaar yare fu holitimi haqqileji fayoto lamoto tammi jodi ton
dans nos communautés
yerdido jandeji waran wadede les régions sigaso mopti gawo kulikoro kanye bamoko fayoto yoli noga go lewru fayoto yoli noga did lewru septembre ndu
even jafron pammi ben ko hala jun ko e sakrabe me fandi le kabaruddi kawrtal rande wala le runde ben afrique de le runde afrique do kabaru wakati na jogiti taladara hande to nairobi le di kenya nono e wi kanko dunke hawalu woni tijani sangari dum do in ben yar wol yasum yata fe tiagal tamon dral juude kanye dun imadraji le runde de den wi mako le runde afrique na hani watanda hakilo san ne kala ko hawra dum dun to kenya tun yalla ben potla totan kawtal mer den no kanku fatia tarana la ben tun gonko hebani ke dan fasango umar wagalu kadan fasango umar wagalu
une fois que on arrive vers ça on va essayer de
yalla hon leel le fukani rentinde bodde muden tonga dum e tongande su dum wada wajibi sina imadraji kadine ande wade kany imadraji kunayri bangal yibe e jewlele ko wayi latar sababu yalla kutteji ko tongeno wattu wonde wayltirade an buito na timmi fi ngodo habo wana habo nyalomo gotan jababuji idum bawa yede wakkati goto dum wadi su imadraji mawdi kany wade le hen yalla le ko warta ko dabareji teltini
yalla kebe on va vers des solutions durables
e wattu vacance so kabe hewbe na kinni jande dudal nder no wi sarabe dum do latto sababu ben no be do famu alqur'ano be kinno ke wadun ko be kinno den no kambe dunke jande je holti wiide jande do dido jande di na samti sanna mo en jati hakile sukabe kanon be ngidi lannal ngal wattane hakilo kanko fadi talfi mayga o ko hebe ne bangal mudu ke da fo sango umar wagalu e sita sirbe
bismillahir rahmanir jema yende yetti ko suka an gondi e jangude don vacance fu ni en gondi ko en gondi suka do
kanala wetu fu mi wara mi janga qur'an tabmi alslamina mi wana lebi jene mi di janga ecole li watti vacance tan wara mi janga qur'an ana nafakan san
sara be fu mbiyana andi nafa janginde suka qur'an
bikiso be ma
dina fabo suka ben have unto the dinajum en li vacance sara fu an hani winde inna biddo mudum li den kuje to qur'an jangite yel be fama
jabuga yalala
tawedi wide be jogiti dalaji fu abubakar jagite mobbo yom welte golle makko sanne
nunana kwaje ko nana obsega murka
me won ko yata suka be temdere be dum yata dubi tati yade dum mudun me wonde torrad kewdi le jangmo be suka be gamere heba hen hunde sanne
janginde suka qur'ana le vacance an nafa dun sanne non docteur seydou loi holitiri wide
c'est court
ne jande wattaake le nyolma kurdo gaddo e tawede bo ana faabo suka be tinna heba ande
de l'apprentissage
janginde suka qur'ana ilana famdi idum nafa dun fa famina dun ko nayri bangal julde mudun
yatamede hertande zulm sir hande ana yidu kabaru mbewa odo daba halaji ana heewi sanne he do kabaru mako le malido ndeno estrajara wonko hebani keda fastango umar wagalo
yogay halobe le lidi midin di kayya kolitiid sa gompi mbewa do datol ana holite wida tammini mo ere wobbe do kolitiwide kosam mbewa sa hokki suka ila wakande jibinande ana way latade sababu so kille mudum wela ka wobbe kolitiwide so gubal selay hawru so hirsa mbewa be certan be don kan famrute be bi ko lati sababu mudum mbewa de jida dum fu ana waya wobbe do koliti de mbewa tew mudum jatuno ko korsina sabidan jogi hendu ka do hala so gonga na so pene wobbe kana koli dum
sigi wala en pam sanne umar golo jarama sakra on pami wiide ben dokkatene ko barujude ma hande mission ton do sarfu ben itinaade yotreji su tawni bangal application mudun yu do play store do sede yotre meden magazine yatam en magazine hande yu malikur hen yowi do kabaru ben sariali leedindi bibbe leedindi hewbe ana ben du metana meta sene kabaru be jawbuji di yeltinta sawiya deno non dum huliti kambe ho jotobe hewbe bibbe leedindi deno ko yelitan malikur o soni ana hunchina hore kabaru sariya watna hakilo portal mudun buri fuf portal mudun hakunde bibbe leedindi denno yalla ne bedro famu do kawro kabaro lali tangara wadi imadraji ka do faba hijab amen yoga be gonbe leedi ni ke enna fotisango min e sitasidbe yo en nyalle jam huntande hoore fandaji Malikoura yata fi caggal Sarria Lepotal no holtiri yimɓe ele hewɓe Bamako Yelimane e Gaw wattuma yogaɓe holliti Sarriaka jogude sembe tan gollanta woɓɓe holti wiide wonko yaari yesso jaati banggal Sarria
la justice est corrompue
tadugol kiitel leydi Mali neli torrade sattude sanne saabi watti fuu so saragol yettigin tadoɓe kiite ɓen teguintakon hono ne ɗi golleji hani waɗire no wodiri watti fuu ɓe ƴewan ɓurɗo jogade bowɗe ɓe jengina ɗum to menen ga Yelimane saragol wattaki no wodiri fewi watti fuu jon jawdi ma jon bowɗe wonko haala hongomo jaɓete kulleji kewɗi weltigel ñolma hannden do kabaru saragol ne leydi Mali dinande aran neɗɗo wawa haalde haala Malikoura soni walani janta do saragol wattengo laabi laaɓudi
sans aucune contrainte
Sarria tawangal yuddun wotere e dabareji sinuji yogaji ley Mali saabi alhaali rafinde nagu danane muɗum famɗa fe ele jogla basiji waratu wola yuɓno gulleji amiri e deɗe sigu wulti wiide koɓe andi kay so yi kabaru wittinama Sarria tan yo saabi kaldal e kawral wasi bangal muɗum
maintenant
kulleji fo ko watte hannen le gelle meɗen yaade le gureji meɗen haalaji muɗum an hani waɗede le bolongan tofon fandemi yaade to woɗɗi menen amiri en fina tawa ana hasigini jaati me gollida ɓiɓɓe leydi fe damuɗum fattade laam on kan e baale société civile pelle parti politique watti fo so torraji matama yallam heɓana huncita ɗum le final tawa meɗen
traditionnellement
kiloji seeɗen to sigu tun le wuddundu haalananen bankas na darda jugem ɓe wattande hakkilo sanne jamare nde banggal golle Sarria e on wattu goto ɓe darraɓe ɗum patiɓe kaɗa fi Sarria golle no haniri keɗɗana kalifa guindo goto haalnana en to bankas ɗum
amɓe min yini jugeu fe
meɗe tewtora ɓiɓɓe leydi fo kan e sarotoɓe fo tinno bata Sarriaji kollitaɗe le kabarji taƴi kiitele leydi mi acci jaɓde mbuuɗi yurk yurkako sarotoɓe ɓen yoɓe huuni so fuɗɗingal gollal ɗum anana to saaba hannden feeso mo wala bowɗe ma taajiri yettini yeeso maɓɓe ɓen ha taƴirde ɗum no wodiri yalla ɓe jokka gooli jummu saabu so kiite taƴira ka wodiri anana to saaba waddude kutteji yogaji
ɗumke Sarriaɓe holti wiide saabi alhaaliji kewɗi jammere nde famata fewi anniyaji mamateɗi ɗi Mamadou Guisé yo ɗumke Sarria holti wiide gollirɗe Sarria ɗe ne goɗɗi jamare nde sanne nden on atiɗi ɓeɗo andano ɗum wurri
ban tawɗa fo torra goto wonko jugeum hollita kono han ƴewde hono no taƴirta kiite ɗen o anta homo won jon gonga homo wala jon gonga sa watti fo so yimɓe sarotoɓe wari sa heeɗi kemɓe a antan joguiɗo gonga a antanmo wona gonga gañol men hannden kiiteji ko heewi ana taƴe nde leydi Mali ɗum waɗirtaki no woɗiri ɗum saabi hannden so ɓiɓɓe leydi Mali ko heewi hannden ɓerɗe muɗum ana metti sanne do kabaruji taƴgo kiite nde leydi ni
jamaru nde e pelle haalnanden foof no darda laamiɓeɓe huncande hoore sifa Sarria mo gollata e ley potal mo goto foof ɗum wawi nawtorade halfinaɓe finatawaji ɓe micitini wiide e hakkillo mabɓe kamɓe kay fa hande sifa saraji nden ɗi ne wawi nawtorade jaati e ley Malikoura o e wimaɓe eko wawi timminde basiji kewɗi hakkude sinuji